ithandile wethembala ndengu macatyane undikhonzile wethandwasa ndengu macatyane undithandile wethembala ndengu macatyane undikhonzile wethandwasa ngaphandle kwakho umphefumlo wam uyancokola ngenxa yakho umphefumlo wam ndijikelwe nangumbandedwa ngenxa yakho wethemba lam ndijikelwe nangumbandedwa ngenxa yakho wethembala ndengu macatyane undithandile wethembala ndengu macatyane undikhonzile wethembala uzongibambela unyekela undithandile wethembala uzongibambela
Undikhonzile.